Kodini Kebongo. The dancers, block up. This message, it goes to everyone, every tribe and every religion. As long as you were Ugandan, teke zange mbere ni mugwange kwatako, na nekumutimori na keko. A 14 Kebongo, Batman Records. Okay. Chitufe gwanga ya ferieta ga makanika kubandaba oyira tandise okuyika buli omu yanyiga n'abali bajinika ebiwobe mu gwanga bwebitu webiwulikika buli omu akaba mwana nti bakubwa n'olusi basibwa nga Bobby. Ok, embera tekyasosola corporate oba muniga bakuba ne bakusiba nga teri nakunyiga Uganda matitwale mufuna round figure baganda baffe bakula kyokka ffe tukyaboga tewali kyetukoledde eno generation kasita enguzi yakola penetration n'obwavu ne bukola germination kyokka n'endwadde zikola crop rotation twava dda ku mulamwa nga mpa mission kati tukusambuto mbu stomacation tuli munda tuziira tetwafuna ventilation kyokka ekinuma nti buli omu alina ambition eggwanga balinyunyuse bakombye n'enseke bogezaako banyakula bakuba teke embeera tubijjiridde bubi nnyongezike kyokka bo bakanyagwa bwe bafuna ziriteeke kati noonya wange oyo atanveemu gwe naalonda n'akalulu ake kalaamu ebya tiyagasi n'ebbomu tebirimu kakunyumire ng'olowooza nga nze kyekimu. For real, we need the savior. Simo Bobi, Batman Records. Okay. Nga mwenda okito, nga nemizeyi wange muto. Uganda yafuke gwange lijja obuto. Chovola basitide, mumbera mwetutude. Nenchuka chukeleja, bwechwe wina bute. Bukama wajo ulide, esalo jiulide. Kubomu kwetutude, wetui muketu balude. Zenawe no yonori, bamu kumumu oyo. Ntije tuwafa tetulidayo, gwetukiriza moto yo. Ntikatonda nensiyo, osalewo muloyo. But try to be royal. Okay, eno si rebellion, pati njagala reunion. Embera mumaso nga onion, yaba gwira neba citizen. Baferia neba champion, yaba tunisa nga zi alien. Na yesi tide, 14 Kebongo. We are the Texas. Okay. Kuva kumutesa tuto yidi amini dada Uganda kasangwao kao kada Fabandi dusenga Subaru tuli kuokada tuli mchiwomfu tuno nyalada. Nina freedom of speech sikoze mada temusanga ku street ne muteka nyala wechikoseza nkusaba tonjaye njala nechitwale ntina abe uwo beba fenjala